inhliziyo yami ifuna wena njabulo yami ngeke iphele manginawe sulila bazojabula umoya wamoya thokoza manginawe ngiyazuya ngithanda kanti nami ngikuthanda lolu thando lo strong masikunye angeke angeke basithinte angeke basihlukanise ngoba go flying higher, I'm in the moon. I stand up, hey. Stand up, hey. I stand up, hey. Stand up. Ngiyakuthanda ntombazane mina ngiyakuthanda muntu wa ngiyakuthanda ntombazane mina ngiyakuthanda muntu wa ngiyakuthanda ntombazane.